VOA kun radio sagale americati radion sagale america wit attack abe hamajimata tigalgale kesa sala ma folakka jalqabe hanga sa sadit meter bandi digdemilam digdemishanif sodomito korat washington dc rakadabar su saganta fan oromo amajalqab nagaan kenya lafafa go bakarra dubata jir washington dc ra sina daqabu dagge fatota kenya tamjirtu guyana ra guran ala digdemito ko barriku mala maf digdam kesu mesitun kesana ran jallenne gamadat
kano dudubisumani na modandi tidagge fatota kenya godinan gedio akabulji sana no takajara mugafin diate jira matoto do arqamnu kesa tokko
Kenyaani lammiile biyyatti kanneen sababa koronaan vaayirasii dhaanii chaayinaa keessatti hafanii maallaqa ergiteetti Kenyaa marsaabeet keessatti mana barumsaa shamarranii namni gaggeessaa jirtu tokko qophii misoomaa irratti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf gara namootti deebina.
Godinan gedio akabulchi sanan no takka jaramu gaffin yate kora atatama manni mare bakkabota godinicha kalesa tay raggasi same akagara manni mare nanno kibbat dabarsamu murta ejira daban ummata gedio gama satin imma kana akordofu ipse gaffin kun agenda ummata wantef murti fed ummata ratundai akat kennam wamiche de sina jede ejira Engadda bulchisa nanno kibba godina silte magala warabe kesatti ummata wallin marikan geggeesa mumich ministera Ethiopia Abiy Ahmed lakobsa sabab sablamota bulchisa nanno tin ijarun akka injiranne dubbatani garu immisa qoratame furmata kattikenna mufi mirgofino bulcha sabicha akka kabajemu dubbatani turanjira gabasan VOA Jonathan Zebrios tujubetu deesa
Afaniyain manamare zoni gedio adde misraj gembede mannimaricha mariha tattamagegesen gedio nanno nijaramu ufga fides sagale gutur raggasise manamare fakkadiyatu murti dabarsera jadan
gedo biher berasu kil mengisto no yemedraj tiyake
sabi gedio nanno sat motumata e ofijaruf gafin ese gumiwan lama kanadragege famen dur gafin manamareef dhiyaate ture manni marichaas dhimmooti ijoof barbaachisaa ta'uusaa qorannaa geggeessuudhaan gaaffichi kan uummataa ta'uusaa hubate mariin irratti geggeessame akka deebi'u gaafficha koree dhaabbataa dhimmisaa ilaaluuf ergee ture koreen dhaabbataanis qorannaalee kana erga geggeessee booda mana mareef innaa dhiyeessu manni marees simate manneen maree sadarkaa sadarkaadhaan jiruun murtii erga argatee booda gara mana maree zooniitti akka dabarsu kallattiin kaa'amee ture kanaaf uummaticha mariisifne dhuguma ittamanuusaaf ajandaan kun kan kooti jechuusaa erga mirkaneeffate booda sadarkaa mana maree zooniitti akka raggaasifamuuf qaama dhimmisaa ilaalu gara mana maree naannoo kibbaatti akka darbu murteesseeraa jedhan dheengadda naannoo kibbaa zoonii silxee daawwatanii kadeebi'an muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed marii uummata waliin geggeessaniin naannoon ijaaramuu ilaalchisee gaaffii dhiyaateef lakkoobsa sabaaf sablammootaan naannoon ijaaramuun akka hin jiraanne dubbatanii garuu fedha uummataa irratti hundaa'e mirgi ofiin of bulchuu akka kabajamu ibsaniiru hireen ofiin murteeffannaa geggeeffame sagalee naannoon ijaaramuu kan argate sidaamaa akkasumas amma akka haaraatti gaaffii kadhiyeesse zoonii geediyoo dabalate naannoo gama kibbaa keessaa naannoon ijaaramuuf zooniiwwan gaaffii dhiyeessan 13 ga'aniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa.
Muummichi ministeraa Abiy Ahmediif paartii badhaadhinaa jajjabeessutti kana keekkate hiriirri deeggarsa hawaasaa keessatti geggeessamuusaa ammas Yoonaataan Zabdiyoos achirraa gabaasee jira. Hiriira sanarratti muummichi ministeraa Abiy Ahmed Itoophiyaa balaa addaan diigamuurraa oolchaniiru mirgi namaaf dimokiraasummaa akka kabajamus godhaniiru jechuudhaan hiriirtoonni dubbataa turan jedha. Naannoon sidaamaa of ijaaruudhaaf gaaffiin dhiyeesse deebii kan argates jijjiirama kanaan jechuudhaan hirmaattoonni hiriira sana sagalee isaanii dhageessisaa turan. Bulchaan naannoo sidaamaa obbo Destaa Ledaamoo federaalizimiif dimokiraasii dhugaa akkasumas immoo mirgaaf walabummaa isaa uummatichi ofii murteeffachuu kan danda'e jijjiirama kanaan jechuudhaan dubbatanii jiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos. ከረጋ ጅርታ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞቲ ኬንያ ለሚሌ ሼ ቻይና ውሃቢት ሰበባ ወይረር ቫይረስ ኮሮናቲን አከት ብየት ዴቢያን ዳበን ገርጋሩ ዳፍ ከኖሉ ሽሊንጊ ኬንያ ሚሊዮን ቶኮፍ ቀብጢ ሰዲ ረመዱ ሼ ቤክስቴ ጅርቲ ዳይሬክተር ሚኒስትር ፈያ ብየት ቀርሽን ኩን በረቶተ በርኖታ ደመኒ አመረኮ ኬስ ጅረን ገርጋሩ ፎልፈ መጀረን ይጅሩ ገልሞ ዳዊቱ ናይሮቢ ረገባሲ
ሞቱማን ኬንያ ወይረር ኩበ ኮሮና ቫይረስን ብየት ዴቢዩ ደደበኒ ቻይና ውሃን ኬስ ተረኮረ ከጅረን ለሚሌ ኬንያ ገርጋሩ ከኖሩ ቀርሽ ሽሊንጊ ሚሊዮን ቶኩቱቃ ሰዲ ወካነሞ ዶላር ኩሙ ቁር ሰዲ ረመዱ በክሴ ዲሬክተር ዋጀር ሚኒስትር ፈያ ኬንያ ዶክተር ፓትሪክ አሞት ቀርሽ ከናን በረቱ ተኬንያ ዋን ጅረን ከናመ ዋኛ ተነበኒ ረኮ ኬስ ጅረን ገርጋራ ጅቹን ዱበተን
ቱ ሰፖርት ዘ ፓረንትስ ኦፍ ስቱደንትስ ሁ አር ኢን ቻይና
አከዚሩ ዶክተር አሞት ወልዳ ፈኖ ዲማ ኬንያ ጉልተኡን ማቲዋን በረቶታ ኢጆለኒ ሳኒ ቻይና ጅረኒፍ ኩርሰገና ፊጅራ አከዲፖይን በርባችፍነ ከሴንሴንኔፍ ከነማሌስ ወረወረ ከናን ቢየት ዲቢ ብድደበ ማለካን ገርጋሩ ፍትጅራ ከናፍሲ ወጅራ ጃላ ሞቱማ ኬንያ ቀርሺ ሽሊንግ ሚሊዮን ተቆጥቋ ሰዲ ባሲታ ይሴራ ጅቹዱበተን ዶክተር አሞት አማዋን ከሰለ ሚሊዮን ኬንያ ዲበታን አከጅራን ዱበተኒ ከነከይሳ ሰገልተሚ ተቆ በረቶታ ከናፈናሞ ወራ አገርሲ ሰርከሲብ ደገታ ዊፎምዘን ሞቱማን ኬንያ ማስ ቫይረስን ቻይና ተምልተኩን ገረብየት ተከን ሴንኤፍ በለሊንት ያራ ቻይና ጋር ኬንያ ታስፈሙ አደኩቴ ጅራ ከናፍስ ለሚሊዮን ቢየት ቻይና ጅራን አማ ፊሮ ሙርታ የፈችቱራ ከቀበን ሙርቴ ለደበርሴ ጅራ ከለሴብስ ጋር የጥሶታፍ ከከነን ዱቢማ ሞቱማን ኬንያ ሳረሶ ጉላ ኬንያን ቫይረስ ከነቶቹ ዳፊ ኦፌገኖ ጋር ታይሳጅርት ይጭን ዱበተን ምስተር ኦጉላን ምነገይዱ ተሞቱ ማፊው ገይን ፈያ ቡፈታሌ ሴንሳፊ ቦምሰብየቲ ሶዶሚ አፍራኑ ረቲ ነሞተ ሴነኒ ፊባን ረቲ ሆርዶፊ ማሉገጌ ሳጅሩ ጅቹን ዱበተኒ ጅሩ ከባሰገሌ አሜሪካፍ ገልሙዶይት ናይሮቢ
ቢየቲ አፍሪካ ጥቆሎ ሶቶ ኬሳ ራኮንሲያ ሳጅሩ ቢዮላሰና አፍሪካ ኪባት ለጨውዳፍ ያደስ ሳጅረ ጀደሜ ጅራ ሀደወራሳኒ ገርገርባን ሊፖሊኖ ጀደመን አጀሱ ትካን ሂማተመን ሙሚች ሚኒስተራ ቢየቲ ታይታ ገለክሳ ጅረን መነሙርቲት ያቹን ኡቱረጅሩ ዳንጋ ቀጣምራኒ አፍሪካ ኪባሴነን ጀደሜ ጅራ ከኑምኒ ወጋ ሰደተማ ሙሚች ሚኒስተራ ቶም ታባኔ በረኩመለባፍ ኩደ ቶርበ ሃደ ወራሳኒ ሊፖሊዮ ታባኔ አጀሰን ጀደመኒ ሂማትናረት ዲያቴፍ ስላ አረመኑ ሙርቲት ዲያቹ ቱረቱሬ ገሩ በከቡዋንሳኒ አከሳን ወላን ሰፋያቲፍ ገራፍሪካ ኪባዴ መንዱበተን ሙሚች ሚኒስተራ ሎሶቶ ኩን አዶሌስ ሶዶሚቶ ኩፉልዱረ ኬኛ አከታይታ ገለክሰን ከሌስ ሰለፍሰን ጀደሜ ጅራ አቲ ወራ ቶም ታባኔ ከናማ ማይሳያ ታባኔ አጀቻ ከናን ከንሂመተመኒ ቱራ ዮተው ዱራን የከላልቻ ኤሱዳን ገራፍሪካ ኪባዴ መኒ ቱራን አመገሩ ወለበ ገለክሰመኒ ወለባ አንጅራ ታጅሩ ወቢድ አንገለክ ፈመኒ ጀረ መጅራ ወዱናን ባፍቀምኑ ከኑ
ካነገ ፈታጅር ተር ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሚኒስቴሪ ነጋ አደርገ ጎተ ኩማ ኩዳን ሆጂ ቶሎ ኦልቱም ማረቲር ማታን ገረለን ጅት ገልቹ ከጅሩ ተውበክስ ሴራ ዱለ ቶሎ ኦልቱም ማጉ ቱብያ ካናን ደርገ ጎኒ ኩማ ጥበቶ ኩፍ ኩምኒ ኩዳጃ ካን ገልማን ዮተው ሁንዱ ዳዋታን ኬሱም ሲፍና የደመጅራ ሙክታር ጀማል ቱገባዝ
ሚኒስቴሪ ነጋ ኢትዮጵያ ዳቦሌ ደገርሳ ገረገራ ወሊን ተውዳን ተጃጅለ ሐዋሳ ቶሎ ኦልቱማ ቢያሌሳ ትበከነረት ለብሱዳፍ ቆጲሳ ጥሙሩ ኢሳ በክሴት ኒንጅራ ተጃጅለ ሐዋሳ ከናን መርሳ ጀልቀባ ነሞኒ ኩማ ኩደን ገለኒት ኒንከለንጅ አን ዮተው ለንጅጂ አለማቦደ ወጋቶ ኮፊጂ አለማፍ ተጃጅለ ገረገራረት ኒህርማቱ ጀደሜት ኒንጅራ ሰገንታን ኩንሌ ድልበተ ዱፉበከ ሙሜ ሚኒስትሮታ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አርገመኒፊ ቃመለን ድም ኢላለቱሌ ኢረቲ ካን ህርማታን አከተው ዱበተሚ ደርገጎኒ አስረቲ ህርማታንሌ ከነን ዳብሌ በርኖታ ኦልአኖቲፊ ቴክኒካፊ ኦጉማራ ኤፒፋማኒ ሆጂ በርባደቹ ረቲ ጅራንካን ኢላለቱ ታጀደሚ ሰገንታ ከነሌ ሰደርካ ጉዳዳን ሐለከናን በኑን ማሊፍ አከበርባችሴ ሚኒስቴር ነጋሃቲ
የላውንቺንጉ ትልቁ ለውጡ ምንድነው ለዚህ ፕሮግራም አንደኛ መንግስት የራሱን ኃላፊነት
ዋንኩን ጀልቀበሙንሳ ጅጅረመ ጉዳን ቀቡ ሰገንታ ካናፍ ተቆፋ ሞቱማን ትጋፈተ ሞፊ ፉዳታ ለማፋ ካን ትጋፈተ መር ጅራን jedhaman martinu sagantaa kanaaf dhaqqabnee waamuu baannuyyu gara qaamolee hanga tokko guyyaa san argamaniin itti gaafatamummaa lakkaa'anii akka fudhatan carraa tokko ta'a.
Hanga ammaatitti dargaggoonni 116,000 haa olii fedhii agarsiisanii galmaa'uu isaanii kan ibse ministeerri nagaa marsaa marsaadhaan dargaggoota hundayyuu dhawaataan kan waliin gahan ta'uu beeksisan. Dargaggoota 10,000 ammatti leenjii galuudhaaf qophaa'aatiin hin jiran kaniin illee yuunivarsiitiin Finfinnee, Excellency Leaps Training Consultancy fi Center for Africa Leadership Studies waliin ta'uudhaan leenjii garaagaraa kan kennamuuf ta'u dubbatamee jira. Leenjii kanneen keessatti illee amala jaalala hojiitii fi kanneen biroollee bal'inaan kan kennamuuf ta'uutu dubbatame. Excellency Leaps Training Consultancy bakka bu'uudhaan kan argaman Ustaaz Yaasin Nuuru leenjileen kennamaniif maal irratti akka xiyyeeffatan keessanii jiru.
የተሻለ ዜጋ ይሆናሉ።
ቀጥሌ ሰደህ ረት ለንጂ ሶፉደተኒ በገጎኒ ኩኒን ለሚ ጋሪ ፍፎያ አጀነትኒን ክሮርፈኒ ኮፋን ቢየሳኒቲፍ ካንጃለለ ቀብኒፊ ጅጅራማፍ ከኡምሳ ካንቀበን አከተ አንበርባና ለመፋ ደርገጎተ ቃማን ጋሪ ተአኒፊ አራደራ ወለበታአን ደርገጎተ ደመቆ ኦሚሹዳ ሰደፋን ጎሶተ በርኖታ ገረገራ ከለቃፊ ጥንጠለ ኢሳኒ ጉድሱ ደንደኡኒ ከኒናፊ gosoota barnootaa hanga 14 ta'an hoggansa irratti istiraateejii irratti thinking mindset fi kanneen biroo jennuun walitti qindoominaan kennamaaf. Gosoonni barnootaa kunniin gahaa isaan godha. Erga eebbifamanii booda dargaggoonni kunniin kanneen hojii barbaadan osoo hin taane kanneen hojii uummatan akka ta'an deeggara jechuudha jedhan Ustaaz Yaasin Nuuru.
Sagantaa tajaajila hawaasaa tola ooltummaa sadarkaa biyyaalessaa kanarratti ambaasaaddaroota tola ooltummaa jechuudhaan namoonni shan filamuu isaaniillee ministeerri nageenyaa ibseetiin hin jira. Haaluma kanaan tajaajila Meeri Jooyin Itoophiyaa keessatti kan beekamtu Siistar Zabidar Zawdee yeroo adda addaatti dargaggoota leenjisaa kan ture Paaster Yoonaataan Akliiluu, Ustaaz Yaasin Nuuruu, Aadde Filsan Abdullaahiitii fi namni shanaffaan ammoo guyyaa saganttichaa dilbata guddaa waltajjii irratti kan beeksifamu ta'uutu himame. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Gabaasa lammaffaatti ceenaa bataskaanni ortodoksii tawaadoo qulqullichi kan Itoophiyaatti abunoonni naannoo Oromiyaa har'a sabaa himaaf ibsa kennanii jiru. Akka abbootiin amantaa kun jedhanitti tibbana kana sinodosii qulqulluun kan ortodoksii tawaadootiin qoqqobbiin koree hundeeffame kan mana lubummaa Oromiyaa irra kaa'ame sirrii mitii jechuun ibsaniiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasa Finfinneerraa nu ergite qabdi.
Uraan dhala jaa bara 2012 marii dhimma wayitaawwaa irratti gaggeesseen koree hundeessaa mana lubummaa Oromiyaa irratti mirga tajaajilumtummaa luboota koree sana keessa jiranii akka irraa mulqamu tajaajila akka hin kennine jechuudhaan ibsa baase akka qulqulluu phaaphaasota naannoo Oromiyaatti ugura kana kaasneerra seeratti bulmaata bataskaanaa faallessa waan ta'eef jechuun qulqulluu sinodosii Itoophiyaatti dursaan kutaa lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi kan Afrikaa Bahaa qulqulluu Abbaa Sawiroos ibsaniiru.
Waan sinodos irraa darbisan waan hin taane qore ta'eef walga'iinsaatis sirrii qore hin taaneef uummata waan hin taaneef uummata amantaa keenya hordofu waan hin taane qore ta'eef nuyi naannoo Oromiyaa keessatti tajaajila kennaa jiru abbootiin qulqulloonni qana phaaphaasaatiin taane ergaa kana dabarsaa jirra. Hiine yookaan immoo abaarree kan jedhan kun abaarree kanaa fi aangoo isaanii kana immoo qabnee jedhanii qoode jedhaniif immoo aangoo isaaniis abaarree isaaniis guyyaa irraa kan hiikne akka fayyadu akka tajaajila kennan hojii calqaban akka itti fufan irraa hiikne irraa calqabeetoo hojii isaanii itti fufuu qaba. Uummanni immoo bakkuma jirutti hundumtuu uummanni ijoollee kana deeggaruu qaba. Hojiin isaanii kun naannoo Oromiyaa keessatti babal'achuutu qaba.
Dhimma abaaramuu fi uggurama mirga tajaajiltummaa koree hundeessaa mana lubummaa Oromiyaa irratti qulqulluun sinodosii murtee inni dabarse keessaa inni tokko adeemsi koree kanaa qoqqoodinsa mana amantaa ortodoksii fida. Sodaa jedhu waan qabuuf jechuudhaan hoogganaan kutaa bulchiinsa luboota biyyaa lallaba Finfinnee Abbaa Gabre Yesuus raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Namni abaaree hin jiru. Ajandaan sinodosiin irratti mareesse tokko waa'ee mana lubummaa Oromiyaati. Dhimma mana lubummaa Oromiyaa kan qabatee jiru qaama mudama kennuutu qabatee jira. Hoggansatti garuu akka gorsamaan jaarsolii biyyaatiin abbootii gadaatiin bataskaana qoqqooduu irraa gara tokkotti fiduun akka danda'amu gochuu irratti sinodosiin kan mari'achaa ture. Yeroo sanatti qindeessa koree mana lubummaa Oromiyaa luba balaay dubbisuuf biyya keessa hin turre isaan.
Koree hundeessaa mana lubummaa Oromiyaa gaaffilee barootaaf uummata Oromoo keessatti ka'aa ture deebisuun hordoftoota amantichaatiif afaan, duudhaa fi aadaa isaa kabajameef akka waaqeffachuu danda'aniif mana lubummaa Oromiyaa hundeessuuf kan eegalame sochiin cimee akka itti fufu hundeegarra akka qulqulluu phaaphaasota naannoo Oromiyaatti jedhan. Qulqulluu Abbaa Saraawiroos.
Hojiin isaanii kun naannoo Oromiyaa keessatti babal'achuutu qaba. Haala gaariidhaan babal'ate mataa ofiitiin of bulchuu, mataa ofiitiin immoo hojjechuu, afaan ofiitiin barsiisuu, afaan ofiitiin immoo waaqa kadhachuu, qooda barbaachisuuf kana akka ta'u, kun akka itti fufu kana barbaannaa ajija kana yookaan immoo ibsa kana guyyaa har'aa kanatti ibsine jechaadha. Maaliif yeroon ammaa kun yeroo bilisaati. Gaafiin gaafatame gaafii bilisaa mirgaati malee gaafii bulchaati malee waan biraati qodan taaneefu. Kanaafu hojiin calqabame kun akka itti fufu ergaa kana dabarsine yennaa uummanni Oromoo hundumtu keessan. Akka nu deengartan akka nu wajjin taatan gara fuulduraattis immoo sadarkaadhaan wanna jiru hin dabarsinaa hojii jirus immoo hin hojjennaa.
Mirgi tajaajiltummaa mulqamuuf kennamuudhaaf gaheen kan qulqulluu sinodosii osoo hin taane karaa phaaphaasiitiin kan lubaaf kennamu waan ta'eef adeemsa kan hin eeggannedha. Hararraa eegalee luboonni koree hundeessaa mana lubummaa Oromiyaa keessa jiran akkuma kanaan duraatti tajaajila mana amantaa keessatti kennan kamiyyuu akka kennaniif ugura kana irraa kaafneerra gama keenyaan jechuun abbootiin ibsa miidiyaaleedhaaf kennan eeraniiru. Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Amma galgala keessaa sa'a 2:47 nu biraa ammoo lakkeessa guyyaarra darbee 47 darbeera wallee biyya alaa kanaan sagantaaf itti ceena. Weellistuu Ameerikaa Rihaanaa turtee hedduu galateeffannaa dhaggeeffatoota keenyaa sagantaa sanbataaf dilbata gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsinu dhaggeeffachuun dagatina. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. kun torban lamatti al tokko ka dhiyaatu qophii misoomaati. Qabballee duubaa Keeniyaa keessatti ijoollee marsaabeeti. Abbaan ishee haadha warraa sadii qaba. Haati ishee immoo ijoollee sagal qabdi. Salgan keessaa namni barate isii qofa. Yuunivarsiitii Keeniyaa irraa barnoota narsiin eebbifamte. Ijoolleen dubraa godina Marsaabee keessaa hedduun waan hin baranneef manneen barnootaa ijoollee durbaa hedduu Marsaabee keessatti ijaartee hojii tanaafillee badhaasa hedduu argatte. Ammallee jaarmeeyaa Yuunaayitid Kingdam Ateenaa Foortii jedhamu dorgommii namoota hawaasa ofiif bu'aa buusan Giloobaal Tinkers jedhaman nama 40 walitti hafanii isheen jar keessaa tokko taatee qabballeen eeggachaa jirti. Soraan Keeniyaatti bilbilee dubbise aan barnootattiin asiin nagahee jetteetti.
Qabballee duuba aadwarraati. Namganni 30 kee jiru namoota barnoota kanarratti ijoollee warra horii barnootaan qarqaaruu fedhu barnoota ijaaruu jirti. Hojii tana eegi jalqabde laayyuu turte. Bara 2018 akka bara 2014 miis keenyaa yookaan ammoo bareedduu keenyaa yookaan ammoo midhaadduu keenyaa jedhaniitiin wal dorgomsiisanii turizimiin keenyaa filatte.
Eegisullee waan akka akkaa keessaatti seene tuwarizim keenyaa ganna 2014 ta'e. Ripireezentiin keenyaa tuwarizim seektaa moodeliin yoo keenyaa Marsaabeetillee ta'e keenyaalee nambatuu ta'e.
Eegi tana mooteen duubatti ammoo qabballee duubaa faawundeeshinii jetteetiin dhaabe tokko jalqabde. Dhaabi kun yookaan ammoo organizeeshiniin kun waan ijoollee dubraa barnoota ijoollee dubraa barsiisa ijoollee dubraa qarqaara manneen barumsa ijaara. Mee rakkoo ijoollee dubraa gara barnootaatiin Marsaabeet keessa qabannatti.
Warri Marsaabeet nu guddinni warra horii warra fuula tokko hin teenne goggoodaan warra baadiyyaa. Inni ammojaa abbootee ijoollee iskuul geeffachuu feetu. Nafaas iskuulaa ijoollee dhiira callaa kennanii ijoollee dubra fagoon geessan. Akkanaaf ijoollee dubra guddinni warra taftee siidaa akka akka argattee oduu biqeenna fa'aa fuudhanii oduu ganna 15-16 geenye biqeennumaa fuudhanii hawwan ijoollee taatee achumatta. Innaan ana ammoo waan an jedhee inni barannoota ijaaree akka ijoolleen kun keessa barattu jedhee barannoota ijaaree.
Man barnoota hayyoom ijaaruu jalqabda gammaa ijoollee agame keessa barachuu jira gammaan tana.
Barannoota sarmaan nagahe. Innan akka annan kennan gargaaruu fedhe min barannoota ijaaraa jedhe gaafii an jalqabe ganna 2018 mana barannoota tokko ijaare. Torbii Marsaabeet kaawunti Ollakiyyaa torbii gaaf jalqaboota kaan ganna sun ijoollee karibuu 20 hin qabna 2019 illee tommiin tokkitti daree ganna 2019 mallee kompetishoon tokko Global Citizen jedhan keessene duuniyaa mizimaan wal soggoomne nuunamee 10 wal tafne addunyaa keessa.
Waan hojjadha ati gaafas maan hojjadhaa jettee dorgomte.
Waan barannoota kanaaf seene. Barannoota ijoollee dubraa.
Gaafasillee waan barnoota ijoollee dubraa guddisuuf seenee jettee jechuun akkamiin guddisuu dandeette.
Qarqaarsi guddaa fedhaa akka danda'e qarqaarsi bifti argadde mana barannoota bifti ijaarrate ijoollee hedduu soomsisu jedhee akkanaaf seene. 2019 dabsadhee New York deemee awaadii sun kanaa badhaasanii.
Amma agamma ijoollee agam barsiisuu jirta man barnoota agam ijaarte.
Sun qarqaarsi guddaa argadde maaliif bennaan doolaa 1500 argadde. 1500 sun amma maal barannoota 5 ijaarrate.
Sadarkaa tokkeessoo moo lammeessoo.
Balbal tokko akka saddeeti amma ijoollee 120 hin qaba.
120 qabda. Agamma hojii tante tana marra agam badhaafamte.
Hojii tan jalqabadde markii guddoo badhaasame.
Fakkeenyaaf addunyaallee taanaan ka keenyaallee taanaan.
Gaana 2013 miistuwarizim Marsaabeet kaawuntii tahe. Gaana 2014 miistuwarizim Keeniyaa fiis and investment argadde. Gaana 2016 Mandeelaa Washingtoon fellowship jedhanii Ameerikaa deeme. Kun tokko Sayiraakiis yuunivarsiitii waan liidashippii tokko fellowship argadde. Gaana 2016 sun keessa ammallee wanni tokko Junior Chamber International jedhani South Africa deeme. Jack Gessisika. Gaana 2018 beetti warri pollination project jedhanillee na qarqaare beessee kiriitiniinkii doola 1000 naa kennani. Gaana 2017 keessallee organization tokkota McKinsey and Company jedhani duuniyaa keessa wal shiibine naan ammallee goggoomsisuun dabsadde. Gaana 2019 ammoo waan guddoo argadde waan akka akka.
Maqaan
waan taqaraa ta'anii argadde Zuri Award jedhani kan waa. Masoomoo kanaan Zuri Award illee keenya keessaa argadde. namo wote anku largate barano jolle dubra kana sulle argate gannum kum la kudani sagale ke salle diversity and inclusion award dani as gender champion na ke nani ke nyake sa ganne tofa duniani women's day wa women's day tira we are women's day 2019 in the county marsabeti best achiever ani nabada sani awale tu bada fame ki sinam sampisa bada fame ni tanta samisho amata na wameto ko jiraka andena 48 ani kana tena fursama dunia ke sa tawa wangu to community video jatu bada san
aha warra ummato video jatu
sana they will select 40 gana na mafurtama ke sagura
nami wal drogom sisu jur kunen
it's a company in UK London tawarra makani global thinkers forum medan
isalin abra afurtama hawal tafant kullen warra ummato fiti wajjat gum fiti wajjate dane tan dunya qaysa wal tisan filani nama afurtama wal tafe sunama abba dabsati wombe khana abba mo wombe khana
abba dabsati wo digatem kan kepenna amma tan tu yu makami nami ke jinnam zaidi gugurta fa mana denak Michelle Obama fa na denak Oprah Winfrey fa etu na denwe tu na den gugurta tan lamale nam wangu tojas Angelina Jolie fa
kabale duba har warati nam ganna soddoma khejru nama adunya ra drogomi heddu dabsate amalle nama Michelle Obama fa nama ka Angelina Jolie fa
nama
wa Winfrey fa nama kana khana wal tafejetti wujin guddoni sino jettu mannem barnota la fisige sajjaru marsabe tre sajjaru la fumitala de la fumitu gudda de jette wa barnota ha ma fa kan jala tuduri war khaysi gorsumo u fi baratennan fayda barnota argatmo ma fa kan jala barnota kan ma fi jolle gargaru fet
ani ni abban ki yana de sadi fude ni tini sagutton ayyo akzolle de dunam sagali nami mantana jolle ten tagas get ke sana nami baranno dargaten de na challa baranno tanar gadet fula anamma tan jirtana nagay inna bane adunya ta ke na dem tute nalle la tenna de die na jolle gadafte ilbanu fet min baranno ta jare fi
tana puan kana sent
aye
nama mantara dubisu juru qabbale duba kenya marsabeti dubisu jira
championing for girl child education
tijole war khori e barnota ankarqaru feru man barnota jaru jirti ujitana e gijal qabdela yu turte tu gudos galate fada qabbal naga waka khes
aye galate maye
aye
aho hiti ja ehamma ya ehamma putu hayat ehamma ya ehamma
dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota dhugeessaa naga tokko siin dhageessisa. Godinaan Geediyoo akka bulchiisa naannootti akka ijaaramu gaaffiin dhiyaate koraa hatattamaa mana maree bakka bu'ootaa godinichaan kaleessa taa'een raggaasisamee akka gara mana maree naannoo kibbaatti dabarsamu murtaa'ee jira jedhamee jira. Dhaabbanni uummata Geediyoo gama isaatiin dhimma kana kan hordofaa jiru ta'uu dubbate gaaffiin kun ajandaa uummataa waan ta'eef murtiin fedha uummataa irratti hundaa'e akka itti kennamu abdii qabna jedhee jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif paartii isaanii paartii badhaadhinaa jajjabeessutti kan akeekkate hiriirri deeggarsa hawaasaa keessatti geggeessamuusaa Yoonaataan Zabdiyoos achirraa gabaasee jira. Hiriira kanarratti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Itoophiyaa balaa addaan diigamuurraa oolchaniiru, mirgi namaaf dimokiraasummaan akka kabajamus godhaniiru jechuudhaan hirmaattonni hiriirichaa dhaadannoo dhageessisaa turan jedhee jira Yoonaataan. Keeniyaan lammiilee ishee chaayinaa Wuhaanitti sababa weerara vaayirasii koronaatiin akkatti biyyaatti deebi'an dhaban gargaaruudhaaf kan oolu shilingii keeniyaa miliyoona tokko qabxii sadii ramaduu ishee beeksistee jirti. Daayirektarri ministeera fayyaa biyyatti qarshiin kun barattoota barnootaaf deemanii akkatti deebi'an dhaban gargaaruu oolfama jedhanii jiru. Oduu namaaf qabu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9485 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebinaa gama keenyaan nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.